kuze na yemera nisambe na babaju mutima wankunze nisambe nugenda turajyana nisambe ntumtiga turajyana nisambe nisambe nisambe
mu gitondo gituje kidatanye cyane nibindi bitondo tuzi visite surprise ngize uruzinduko rutunguranye rw'umukunzi igisi n'amavanga ndi nyiri ibyago ngazishotsi byanjye zirabyona amabara nakoze kenshi ubu bwo ndafashwe barayabona natahanye tekawe yebaba datawe barayinsanganye asa n'uwarakaye nta nubwo yicaye ubanza yamvumbuye ndazibandwa nzerekeza he ko ntamubwira ngo atahe plus iyi yitegereza ku meza yanjye ndayitsiba he ubu se nterure nedure mvuga ukuri kutariba umunyure reka mvugisha ukuri n'ibiturika nsaba imbabazi nicyo kimenyetso cy'ubukure nti
amakosa nakoze nayemera nisambe nababaje umutima wankunze nisambe nugenda turajyana nisambe ntumtiga turajyana nisambe 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 umubiri uragoye uragoye ibyo nakoze nemera icyaha Sindi uvuge ngo namayoga Cyangwa abajama ngo banshutse Ndasaba ngo uce imoni zamba Ngirira ikigomwe mukunzi unyumve Niba unkunda mbabarira Amakosa nakoze ndayemera Nisambe Nababaje umutima wankunze Nisambe Nugenda turajyana Nisambe Ntumtiga turajyana Nisambe Nisambe
I'm sorry.